Records. Yeah.
Pull up. From Tuki plan to Kowengi, to Koredi, ooh na na na. All of the girls ain't spending, yeah. Pull up. From Tuki plan to Kowengi, to Koredi, ooh na na na. All of the girls are spending, yeah.
Tuko wengi, wote tume pull up. So ukini ono, sulize nani huyo. Masa ya kadupa, tunakatika na fujo. Asubuhi kifika, unauliza ni sangapi. Yani tuwezi chelewa na masa ya kulewa. I was very ready, so mini li make it. Cash them plenty, ma painting wengi. Akilo tumesetio, nasema tutadedio. Nasema tunaspendi, kila siku ni weekendi. Kweto tunasocialize wengi wengi. Mafoto mavodo, kusere kudonjo. Now you know, ni form tuna take it to the top top.
Pull up. Form to keep plan to go wengi. To go ready, ooh na na na. All of the girls ain't spending, yeah. Pull up. Form to keep plan to go wengi. To go ready, ooh na na na. All of the girls ain't spending, yeah.
I chase bread like biscuits. Make it bounce like your booty got liquid. Check kama kwela wamebeba tu ma big thing. Tuko maji mpaka cargoes we be shipping. Shati zangu nyingi lebo nza dashiki. Ata now gift as easy level bado mfiki. Need some head, coins me I'm flipping. Kukosa ganji yoni fries bila chicken. Si chill na watu cheap no more. Isolation, meze major drinks na bonk na madakesho. Kuseti ni ma spliff na blow, ni ma tornado. Kama ni biz ni do, hatuwezi nego. Jipange uneza pull up.
From Tuki plan to Kowengi, to Koredi, ooh na na na. All of the girls ain't spending, yeah. Pull up. From Tuki plan to Kowengi, to Koredi, ooh na na na. All of the girls ain't spending, yeah.